JF is saying on the beat, boy.
Oh yeah. Snap it up. Yeah. 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 Dalang magenang bapega palang etang bapeta usalingenya masgweta banyanya bonke masgena maspet sopo siyaqeda masqeda kodwa sandlela sandlela seqangempela qaphela ngoba nophela dala ngayiqalampa naku manje ngophalapa la ngikudla nophalamba la ngishunqo oqala qala ngithatha ngikubeka mzalaso bona uzobuya qala track uzopha cypher la uyashana zoza ngoku 17 ubona i-social fell empini flow ubaba manyazini mase kushoda 16 vele ufake le vokali mese ngeta nemorali vele mina ukhophorali mune point ngifokali wenzothulela imbiba mina flow acwalisiba cause njalo ukhonza ukubhimba noma ubhifa sengizokuzisa daba yakho asiyiseke kuma-shows phuza iceko sejakiwe asimhleke vele usele.